Samba samba bambi kanyabo Osula njara bisire toma nyikubo Harugole kanango musangize musabo Buli neku kuyomba yomba tate sandako Mube la mkuruwa na luna muri na koko
Bitwe
Oh, ça le poulet chat.